Ngizivule kwabaseKolose ku chapter 1 siqhubeka ne study sethu kuyona lencwadi le. Namhlanje sizotadisha u chapter 1 kusukela ku verse 29 iverse lokugcina siye lapha ku chapter 2 uverse 4. Iwona ama verses siwabheka namhlanje. Ngicela ukuthi siwafunde. Then ngizobe sengiyawa introduce ngisho ukuthi siwa handlisha kanjani ukuze siwa understand. Kuverse 1 uthi ke umphostoli uPaule engikusebenzelayo futhi ngilwa ngokusebenza kwakhe okusebenza kimi ngamandla, ngokuba ngiyathanda ukuba nazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa enginakho ngenxa yenu enseLaodicea nabo bonke abangabonanga ubuso bami ngamehlo, ukuze iy'nhliziyo zabo yiduduzwe behlanganisiwe othandweni babe nengcebo yonke yokwazi okuphelele, embazisise imfihlakalo kaNkulunkulu enguKristu okufihliwe kuye amagugu onke okuhlakanipha nokwazi. Ngikusho lokho ukuze kungabikho muntu onikhohlisa ngamazwi okuyenga. Amen. So ke siqhubeka nale study lesi umfundisi wakhava lamavesi angaphezulu last week solokusiza naso nje kanje. So ke kule section le esibuka namhlanje kunezinto ezimbili engifuna ukuyigcizelela. Uyibone la incabanga ukuthi uPaule yizona izinto afuna leli bandla laseKolose lizwisise. Okokuqala ile ndaba ye-encouragement elezulu libiza ngokududuzeka, ukugqugquzeleka. Umphostoli uPaule ma ebhala la ubhalela ukuthi labazalwane ba-encourageke, baduduzeke, bagqugquzeleke ey'nhlizweni zabo. And so ukhuluma ngaleyo nto uyibona ukuthi ibaluleke kanjani nokuthi yenzeka kanjani empilweni yomzalwane. Then into yesibili ozoyibona la une-concern umphostoli uPaul ukuthi bangayengeki labazalwane, bangakhohliseki, because kwakukhona abantu abazama ukubakhohlisa babasuse kuKristu. Lezi zinto ezimbili uyibona leyo encourage uma ubuka uverse 2 lapha chapter 2. Kunezinto afika zisho ngaphezulu mesethi ngizisho lezi zinto ukuze inhliziyo zabo ziduduzwe. Obanothisa ukuze mawufundiswa likaNkulunkulu, ngoba iyona purpose nenjongo okusuke kubhalelwa yona. Iyona nto nawe osuke fanele uyibambe kuleyo section osuke uyifunda. Lezi zinto ayishoyo uyisholo okokuqala ukuze verse 2 inhliziyo zabo ziduduzwe. Sobona leyo nto leyo. Into yesibili oyibonayo lapha kuverse 4 uthi ngikusho lokhu nawo lo ukuze again, ukuze kungabikho muntu onikhohlisa ngamazwi okuyenga. So ke kunezinto afuna baduduzeke ba-encourageke ngazo njengoba ekhuluma, and lezi nto ayishoyo futhi ufuna ibasize bangadukiseki bangayengeki. Now ukunikeza nje i-background nento ye-introduction la ukuze ukwazi ukulandela kalula. UPaule amabandla amaningi ayewabhalela amabandla ayetshalo yena, wayehambe eshumayela yonke indawo atshala amabandla. Leli laseKolose lalingatshalwanga yena, wayengakaze aye ngisho ukuya kule ndawo yaseKolose, babengamazi ayekhona namanye amabandla anjalo. Kodwa because uPaule wayebizelwe ekutheni ashumayele ivangeli ekakhulukazi kubantu abangasiwo amaJuda, wayenenhliziyo njalo mayeza ukuthi khona abantu abasindisiwe abangawona amaJuda ivangeli selifikile edolobheni elithize, abe nento kuyena efisayo ukuya khona lapha ayoba encourager, ayobafundisa ngokujulila izwi likaNkulunkulu, because wayebizelwe lezo zinto lezo. Wayebizelwe ukuthi abantu abangasiwo amaJuda bezwe ivangeli through yena, bafundiswe yonke into uNkulunkulu afuna bayazi through yena uPaule, and bakwazi ukuma ba-encourageke. Kwakuyona nto ayibizela uPaul. So ke wehleze nesifiso sokuya njalo mayeza ukuthi khona abantu asebesindisiwe ayobafundisa izwi likaNkulunkulu. Ezinye ke zeyindawo angakwazi ukuya lapho, kodwa ihleli lento enhliziyweni yakhe ukuthi kazi baqhubeka kanjani labo bazalwane, kazi basamile nekholweni, kazi bayamphilela noKristu, kazi abekho nabantu ababafundisa inkohliso abafuna ukubasusa kuKristu. Yayihlezi khona leyo nto kuyena and ilento emqhubuka ukuthi abhale le ncwadi yabaseKholose. Lezi inkinga zazikhona zombile eKholose. Kwakhona ukudangala okungenayo kubazalwane. And kukhona abantu abazama ukubasusa from uKristu abazalwane, babenze balandele ezinye izinto engesiyuKristu engazukubasindisa futhi. So umphostoli uPaul ubhala unalomthwalo wokubabuyisela kuKristu, wokuba encourager nokubagqugquzela ukuthi bame kuKristu, bangavumi ukusuka kuyena balandele ezinye izinto. Niyayizwa leyo flow bazalwane? So ke lezo zinto engifuna uyibone la, ngifuna ubone okokuqala ukuthi uba encourager kanjani. And into yokuqala sizoyibona ukuthi uba encourager ngalento yokuthi njengoba engezi kubona ebekuyena mpostoli obizele kubantu abangesomaJuda, hayi ngoba engabanakile, hayi ngoba engabathandi, hayi ngoba enake amabandla angcono nabalulekile, kodwa basenhlizweni yakhe unomthwalo ngabo. And uyisho leyo nto ukuze bagqugquzeleke. Ngifuna ubone lapho ukuthi into yokuqala eyenza umzana agqugquzela akwazi ukuma enkosini yilento yokunikeza iministry yokuthi asevwe, akhonzwe, ekakhulukazi ngokufundisa izwi likaNkulunkulu nangokusebenza kwazo zonke ezinye iphi. Umzalwane uyadinga ukwamukela lento esiyibiza ngeministry ukuze ahlezi egqugquzelekile. Into yesibili ozoyibona la yenza umzana agqugquzeleke ukuhlanganyela nabanye abazalwane. Uzoyibona lento masifika laphana kuverse 2. Into yokuqala ezokusiza ukuze ukwazi ukugqugquzeleka ukuthi ureceive iministry nokuseva kwabanye abazalwane. Njengoba ngishumayela nje kuwena inhloso yokushumayela kwami ukuthi ukuze ugqugquzeleke enkosini, uma usenze ehlabelela, umpumelele edlala i-keyboard, zonke iphiwo zabazalwane zinaleyo nhloso yokuthi wena u-encourage ukugqugquzeleke. And then into yesibili ozoyibona ukubaluleka kokuhlangana nabanye abazalwane ekutheni ukwazi ukuhletse u-encourage ugqugquzelekile. Lezo zinto soyibuka uma sikhuluma nge-encouragement. Uma ucabanga kodwa ngaleli gama loku-encourage-eka nokugqugquzeleka, uma uyithatha uyise emzimbeni lento, uma umzimba ungenayo i-energy ukuze ukuthi ubanjani, ufisa sengathi ungangavuka embhedeni, ufisa sengathi ungangenza lutho, engathi ungavele ulale nje ufe, uma umuntu engena energy, umuntu uma egula for example, i-energy iphelile emzimbeni, awukwazi kwenza lutho, awukwazi ukunyakaza, engathi uyinto efile nje because awuna energy. I-encouragement injalo emphefumulweni. Uma umuntu e-discouraged, edangele, uba sengathi angayeka zonke izinto, angayeka indaba yokukhonza uNkulunkulu, umphefumulo wakhe uphelelwa amandla, engathi angayeka ukulwa nesono, afadabale, aphele, umzalwane ugcine efile uma e-discouraged, enganakho ukugqugquzeleka emphefumulweni wakhe. I-encouragement ibaluleke emphefumulweni njengamandla nje emzimbeni. Ukuze umzana akwazi ukuqhubeka emenkosini, udinga ukuba encouraged, ukugcwala ukugqugquzeleka kuyena. Uma kuphela ukugqugquzeleka, uyahlehla umzana abuyele ezonweni, agcine kuphelile ngaye, angagcina eyesihogweni umuntu ngenxa yokuba discouraged, yokungabi nakho ukugqugquzeleka emphefumulweni wakhe. Uyayibona lento njalo ezwini kaNkulunkulu, ibalulekile indaba yokuyigcina u-encouraged, yokuyigcina unamandla emphefumulweni. Kubalulekile ukuthi njengalokhu umzimba wakho udinga ukuba namandla, unikeza ukudla ukuze uzoba ne-energy, nomphefumulo uyawadinga la mandla kamoya abizwa nge-encouragement. Uma udangala and ungaphumi ekudangaleni kwakho, uyophelela esihogweni. Impilo yokomoya iyayidinga i-encouragement, just like umzimba ongadli, ongena energy, uphelele ethuneni, nomoya ohlezi udangela ungenayo i-encouragement wenze njalo bangcoso. Ke kubalulekile ukuthi sigcine i-encouragement yethu iphila emphefumulweni wethu. And leyo nto engifuna uyibonela kula mavesi. Asifunde kusukela kuverse 29. Uthi ke uPawule, engikusebenzelayo futhi ngilwa ngokusebenza kwakhe okusebenza kimi ngamandla. Ukuze uthole umqondo ke kuzofanele uye lamavesi angaphezulu ukuthi uPawule yini lento athi uyayisebenzela. yini lento akhuluma ngayo. And uzobona mawusukela ku verse 24 ubekade ekhuluma ukuthi uyathokoza ngokuhlupheka ngazo zonke inhlupheko uKristu ebeyishoda kuyena. Ekhuluma ngokuthi kusanenhlupheko eyisele zokuhluphekelwa kwebandla ukuze ibandla lisetshenzwe abantu bezensindisweni khona abantu okufanele bashumayele noma kuneyinhlupheko eyibhekana nabo ngenxa yokushumayela izwi kaNkulunkulu uwilling uPaulu ukuhlupheka ukuze abazalwane bezozwa izwi likaNkulunkulu. So ke uthi uyayisebenzela leyo nto uwilling ukuthi ayithwalele inhlupheko ukuze abantu bezozwa ivangeli. Mabuka lapha verse 25 okuyona nto ayisebenzayo ukwambula lento yokuthi uNkulunkulu uyabasindisa abantu abangesiwo amaJuda kuKristu. UKristu akasiwo nje umsindisi wamaJuda kuphela, kodwa nabantu abangesiwo amaJuda babiziwe kuKristu. And then uma ufika lapha na kuverse 28 uthi okungaye okunguye esimshumayelayo uKristu siluleka wonke umuntu, siyamluleka wonke umuntu, siyamnyala, sifundisa wonke umuntu ngokuhlakanipha konke ukuze simise wonke umuntu ephelele kuKristu. Sishumayela uKristu, siyala abantu ngaye uKristu, siyabawonisha ngengozi abakuyona uma bengekho kuKristu. Inhloso yethu ukuthi ngelinye ilanga sibamise phambi kwaNkulunkulu sebephelele bengcwele besindisiwe bangeniswe ezulwini. Sishumayela ivangeli ukuze abantu bezosindiswa ngoKristu, ileyo nto kuverse 29 engiyisebenzelayo. So ke wayinikele impilo yakhe uPawule ukuthi ashumayele ivangeli, neyazi indaba yakhe since wasindiswa eDamascus. Iyona nto abeyiphilela le, ayikho into abeyenza. Ubehambe amadolobha ngamadolobha eshumayela ivangeli ememezela uKristu kuzona zonke iy'ndawo, iyona nto ayayisebenzela. Uma esethi ilokho engisebenzelayo futhi ngilwa ngokusebenza kwakhe okusebenza kimi. Mayethi ngilwa uveza ukuthi lolu bizo lwakhe lwalune struggle ayebhekana naso uma ezama ukulenza lolu bizo. Kunabantu ababemelana naye bengafuna shumayela ivangeli. KunamaJuda nje ayithanda ukuthi uPawule uma eqeda ukutshala amabandla afika azofundisa abantu ukuthi hayi ningacabanga ukuthi nizosindiswa nina ngoKristu nje kuphela, kufanele niqale nigcine umthetho kaMose, niqale nenze ukuthi bemelene nalento ayishumayela yensindiso ngomusa kuKristu. So ke wayelwa kunestruggle, kwakunabantu abangafundi ashumayela uJesu bempersecutor bemhlukumeza. ETesalonika wagandayo ngamatshe, eFilipi amkhumbula washawa wazwavalela ejele, ziningi iy'ndawo bezama ukumbulala ngenxa yokushumayela ivangeli. Uthi kodwa uyaqhubeka, uyalwa noma kunezinto ey'melene naye, uyastruglisha eqhubeka enza lo msebenzi uNkulunkulu amnika wona. Kodwa akusiyena osebenza ngamandla akhe. Uma uqedela uverse 29 uthi ngokusebenza kwakhe uNkulunkulu okusebenza kimi ngamandla. Njengoba simbona uPawulu egijima zonke iy'ndawo, egijima iEurope yonke eshumayela ivangeli, yingoba uNkulunkulu uyamqhuba ngaphakathi, kunamandla amnikeza wona, kune-energy amnika yona ukuze akwazi ukushumayela ivangeli kuzona zonke lezi ndawo ayishumayela kuzona uPawulu. So ke ngibizelwe ukushumayela ivangeli kunina bezizwe, iyona nto engiyiphilelayo le, iyona nto engiyisebenzelayo, iyona nto engiyilwelayo le. Bazalwane baseKolose, uzobona ukuthi uyisaphi lento ayishoyo manje. Buku verse 1 chapter 2. Uma esethi ngokuba ngiyathanda ukuba nazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa enginakho ngenxa yenu nabaseLaodicea nabo bonke abangabonanga ubuso bami ngamehlo. Nasi isizathu esimenza ukuthi asho lento ayishoyo kuverse 29. Uthi ngifuna nazi ukuthi ngibizelwe ukuzoshumayela kinina. Njengoba ngingeze eLaodicea, hayi ngoba nginikhohliwe naseKolose, kodwa yinto esenhlizweni yami le, yinto engilwelayo le, ukuthi abantu abangabona amaJuda basindiswe bakhule kumazini uNkulunkulu. So ngiyathanda ukuthi nazi ukuthi kukhulu kangakanani ukulwa enginakho ngenxa yenu. Ngiyafuna nazi ukuthi ngiyahlupheka, ngihluphekela ukuthi nina nisindiswe. Ngiyafuna nazi ukuthi ngiyalwa emkhulekweni yami, ngikhathazekile ngani ukuthi niqhuba kanjani ekukholweni kwenu. Ngiyafuna nazi ukuthi nisenhlizweni yami ngaso sonke isikhathi, kukhulu kulwa enginakho ngenxa yenu. base Kolose na base Laodicea madolobha esondelene nabo bonke abangezange bakubone ubuso bam ngamehlo. Inhloso yakhe mayisho njalo uPaulu ukuthi abagqugquzele ngalokho. Angazi noma unaso lesithombe salento lengizama kuyichaza le. So ke nanga umpostoli uyaziwa zonke lezayindawo lezayana. Bayazi abantu ukuthi ukhona uPeter uNkulunkulu ambizile kakhulu kumaJuda. Ushumela lapha kaIsrayeli naseyindawana namaJuda. Bakhona abanye abapostoli kodwa oqhamile phakathi kwabo uPaulu. uNkulunkulu ambizele kumaGentiles abantu abangesiwa amaJuda. Manje nangu Paulu siyambona uyagijima eCorinth, siyambona uyagijima eEphesus, siyambona uyagijima eThessalonica, kodwa kezi la kuthina eColosse. Yindaba ngabe mhlamba sibalekile thina uNkulunkulu, asibalekile kulo mpostoli okuyena obizelwe ukuthi azosebenza kubantu abangesiwa amaJuda. Soke ilethe ukudangala le nto kubazalwane ukuthi abayithole le ministry ebalekile. Abanye abayitholayo uPaulu ufuna bazi ukuthi hayi ngoba bengabalekanga kodwa basenhlizweni yakhe unestruggle emphefumulweni yakhe ngenxa yabo babalekile kuyena. Into emenza angezi kubona ingoba wayena lo mthwalo ukuthi ufuna ukushumayela ivangeli la elingakaze lishunyayelwe khona. So because lase likhona eColosse wayingafuni ukuya khona kodwa efuna ukuya kule ndawo uKristu ayingakaziwa khona kodwa babesenhlizweni yakhe and wayifuna ukuza kubona. Into emenza afuna ukuza kubona, ngifuna nilizwe leliphoni bazana uma sengiyadlula. Into emenza afuna ukuza kubona ingoba ufuna baqhuquzeleke. And abantu baqhuquzeleka ngokuthola iministry. UPaulu ufuna ukuya eColosse ukuza ayobashumayeza, ayobaqhuquzela aba encourage ngoba umuntu uqhuquzeleka ngokushunyayezwa ngokuthi kusebenza iphiwo kuyena. Ukuze uququzeleke mzalwane kubalekile ukuyiletha la ozothola khona iministry. Kubalekile ukuyiletha la ozokwakhiwa khona, ushunyayezwe, ufundiswe izwi likaNkuluNkulu, uhlatshelelelwe abantu abanephiwo zokuhlabelela, zonke iphiwo ebandleni zisebenze kuwena, khona abanephiwo nje zoku-encourage abazalwane. Asondele kumzalwane kuhamba kanjani mzalwane, ucakeke kuphi, ake sikhuleke ndawonye umzalwane akheke. Ziningi iphi uNkulunkulu ayitshayele ebandleni, uyitshalele ukuthi wena ugqugquzeleke wakheke. And ukuze ukwazi ukugqugquzeleka kumele uze la iphiwo izokwazi ukusebenza khona kuwena. Nezo lento bangcwele kahle kahle ngizama ukukhuza lento yoku-isolate kwabazalwane, yokuhlehla kwabazalwane from abanye abazalwane, nokuhlehla kwabazalwane from ibandla. Kube ngathi ibandla yinto e-nice nje ukuba kuyona kodwa engabalulekile ukuthi ngibe kuyona ngempela. Kube sengathi ukuze ebandleni ngisuke ngiza nje ukuze bangibone ukuthi ngikhona, bajabule ngoba phela bahlale befuna ukusibona labefundisi. Ukuza kwakhe ebandleni kunjengokusuka komuntu eye kitchen eyofuna ukudla, mhla wayeke ukuyofuna ukudla uyogula ufe. Umzimba ukwazi ukuphila ngaphandle kwe-energy eqhamuka from ukudla, kugayeka kungena egazini kunikeza umzimba amandla. Nomphefumulo ukwazi ukuphila ngaphandle kwe-ministry okuyona yenza umuntu wangaphakathi aphile agcwale amandla, afuna ukumthanda uJesu, afuna ukulwa nesono, afuna ukuqhubeka enkosini. Uma uhlehla kulelo khishi uyofa emoyeni wakho, uyophela esihogweni. Noma ngabe wasiphakamisa isandla uthi ngiyamamukela uJesu, noma ngabe sakubhala emabhukwini ebandla, noma ngabe sakubhabhatha sakufaka emanzini, umuntu osindisiwe ngempela uyaqhubeka enkosini. And ukuze aqhubeke enkosini uNkulunkulu umisile ukuthi akahleze encouragewa njalo. Ayike indlela yokuqhubeka enkosini ngaphandle kokuencouragewa, ngaphandle kokunikeza ukugqugquzela, unikeza iministry, usetshenzwe, wondliwe, ukuze umuntu angaphakathi aphile, aqhubekele phambili. Ma ungezi kuleyo ministry, ma ungezi kulowo mthombo, ma ungezi kulelo khishi, uyofata balufe emoyeni wakho. Bese kuvela ukuthi kahle kahle wawungakazi usindiswe, ngoba ukube wawusindisiwe, wawuzoza njalo uzophuza. Umuntu ophilayo umbona ngalokho, uhleze lifuna ikishini ngakuphi, uhleze kufuna ukudla kungakuphi, ifriji lingakuphi, ngoba uyaphila kunento kuyena emenza kufuna ukudla ukuze aqhubeke aphile. Unjalo umuntu osindisiwe ngempela akayeki ukuze ikishini le ministry. Ngiyangizwa kodwa bangcwele. izwakala simple kodwa iyabeqa abaningi lento le. Baningi abantu abacabanga ukuthi ukuze enkonzweni nje yinto ekufanele yenze every now and then ukuze bezobona ukuthi nami ngisakhona. Ngisakhona nami bangangicisha emabhukwini ebandla. Zonke lezo zinto makwenzeka kube nesifo ekhaya bakwazi ukungihambela, makwenzeka ngife nami bangcwabe. Baningi abantu abacabanga kanjalo ukuze ebandleni into essential kuwena njengomzalwane ukuze uzoqhuquzeleka wakheke. Amen. Buka ke uverse 2 lapha chapter 2. So ke usho zonke lezo zinto uthe unokulwa enhlizweni yakhe, uyafisa ukuba seColosse, uyafisa ukuba seLaodicea nakona wonke amabandla angakaze aye kubona uPaul. Inhloso yakhe verse 2 ukuze inhliziyo zabo ziduduzwe nalento engisho ziqhuquzeleke. Baphile ngaphakathi babe namandla emoyeni, bangadangali bafuna ukuya phambili. Behlanganisiwe othandweni. Behlanganisiwe othandweni. Na ngifuna sibukele lo phuzu first ukubona enye element yokugqugquzeleka komzalwane. Umethi behlanganisiwe othandweni, indlela abhala ngayo uma wathathishela amavesi uyabona ukuthi uthi ugqugquzeleka lokhu aqala ngakho kwenzeka uma abazalwane behlanganisiwe othandweni. Sengathi unifike nihlanganiswe othandweni. Then misiyenzeka lento yokuqhuquzeleka. Isequence abeka ngayo akwazi ukuqhuquzeleka uma ningahlanganisiwe othandweni. Nakoba seEfesu uyayibona lento ngoba incwadi ayibhala lezi zilandelana. So ke ezinye izinto uma ungazizwa la uhambe uyoyibheka kwaba seEfesu. Uyayibona lento yokuthi uthi lapha kuchapter 4 kwaba seEfesu indlela uNkulunkulu alidizayine ngayo ibandla. Ulidizayine njengomzimba ibandla. Ufuna isandla sihlangane nengalo, sihlangane nendololwane, sihlangane nehlombe, sihlangane nesifuba. Then uma sekuhlangene, yilakho na zonke lezi zinto zikwazi ukufidana ngomsoco eziwudingayo. Isifuba kunenhliziyo la iphampa igazi, lingene emahlombe, lingene endololwane, lingene esandleni ukuze isandla siphile kanje. Mhla wasinqamula isandla saphuma engalweni, sibamnyama, sibone, sigcine sifithikile kusela amathambo, siyafa. Ukuze sikwazi ukuphila kumele sibe semzimbeni sihlanganiswe nomzimba. Then uma sihlanganisiwe la sithola khona umsoco esiwudingayo ukuze sizophila sikwazi ukusebenza. Nomzalwane unjalo ilento ayishoyo uPaul ukuze uzokwazi ukugqugquzeleka, ukuze uzokwazi ukuqhubeka uphile udinga ukuhlanganiswa othandweni nabanye abazalwane. Udinga ukujoyinwa ugqunyekwe kwabanye abazalwane. Uboshelwe ukubona kube into eyodwa uma ubuka abazalwane kube ngathi umzimbo wodwa ohlangene and sinikana izinto esidingayo khona laphakathi khona igazi liyaflow abanye bayimthambo abanye bamathambo abanye bamamasela yonke into iyaflow komunye komunye ukuze sonke sizokwazi ukuphila. Lento iveza ukubaleka kokuba involved empilweni yakho nabanye abazalwane. Ivangeli aliphileki uwedwa. Nezo niyanasana nje bangcwele. Awusozi ukuphila ungcwele mawungekho involved nabanye abazalwane, mawuyinkomedla yodwa. Ungavuma abazalwane babe involved empilweni yakho. Masithi siyasondela ubone ngathi sinozi, so mamgobhozi abafuna indaba. Na ungafuni ukusondela kubazalwane ufune nje ukubabona ngesonto kancane, kodwa singanuza singajwayelani kakhulu bangcwele, wonke umuntu akaphila impilo yakhe. Khona abantu abacabanga kanjalo. Mawuzoba into enjalo unjengesandla esinqanyuliwe emzimbeni esizama ukuyiphilela sodwa lapha ya. Sizobona siqala ngokubamnyama nje uma igazi lingasahambi. Siqala ngokubamnyama emva kwalokho siqale sizwe iphunganyana. Emva kwalokho inyama iqala ibhicike idilike ekhamba impukane nezimpethu gcine kusela amathambo amhlophe ifile lento le. Unjalo umzalwane ozama ukuphila ngaphandle kwabanye abazalwane. Siyadingana bangcwele. Impilo yokukhola idizayinwe kanjalo. Awukwazi ukuyiphila wedwa, it's impossible. Udinga ukuhlangana nabanye abazalwane ube into eyodwa. Udinga ukumvumela angene empilweni yakho siba bangani. Ngizwe ukuthi kuhamba kanjani, uzwe ukuthi kuhamba kanjani. Benento eflower from mina iza kuwena, benento eflower from wena ize kumina. Sijoinane, sihlangane, sibe seduze komunye komunye. Ugqugquzeleka ne-encouragement nempilo yobuzalwane iphilwa kanjalo bangcwele. So ke ungayi-isolate. Ufuna ukuyale kakhulu laba nabantu abayifila abahambayo bayemavasithi manje. mhlambe ngesikhathi usahlele endaweni sase high school khona abantu bophila nabo mawufika evasithi uyabadinga abanye abazalwane sino awukwazi ukuphila ubungcwele wedwa cela uamen la uyabadinga abanye abazalwane ungafiki evasithi bese ufuna benento ethi kuwena eish ngakhululeka bakuthi manje abazalwane zwengiphile ngendlela engiyifunayo ngizobavala nje mhlambe every Sunday kodwa kho umuntu ozolokho engicaphezela mawuzokwenza njalo uzohamba inyanga ezimbalwa uqale kube nezono ongena kuzona uqale kube nokuba mnyama kuwena uqale ukuba nephunganyana elikhona kuwena kube nokubola kuwena uyogcina ungasakwazi nokubuya ngisho usufisa ukubuya ngelinye ilanga siyophambana nawe siyongena ezulwini uyongena esihogweni ungahlukani nabazalwane lisho njalo lelivesi leli ukuze inhliziyo zabo ziduduzwe behlanganisiwe othandweni eKolose hlanganani bazalwane and angihlanganiswa ngimpoqo angihlanganiswa ukuthi bazokhompela abazwana uma ngingasaveli bazolokuba ngivola abazwana uma ngingasaveli kunento oyizwe impoqo kuwena uhlanganiswa uthando nabo fanele ubathanda abazalwane ubavumele bakuthanda abazalwane ubavumele babe sempilweni yakho nawe ufuna ukuba sempilweni yabo so ke into practical nje la singayenza bangcwele zibuza ukuthi wena ibapha abazalwane abaseduze nawe noma singakwazi ukuba close komunye komunye sonke for example isandla si close kakhulu nengalo uyabona isifuba sile kude kancane nomqalo uthe ukuqhela from isandla kodwa ikhona iconnection la iflow izigcina ifikile la so ke thola umuntu oseduze nowabazwana abaseduze nawe ozokwazi ukuhlangana nabo nabo bahlangene nabanye sonke sihlangene sonke sihlangane nekhanda lethe liwuKristu ubani wena oseduze naye ubani owazi yonke into ngempilo yakho ubani okwaziyo mawusulingeka ubani okwaziyo ukuthi Friday night uba kuphi ubani okwaziyo ukuthi Saturday night mazisha kugruva yonke indawo wena uba kuphi ubani owazi ama temptations akho izinto struggleisha nazo izinto ezikulingayo ubani okwazi ukukhuza okwazi ukukuyala okwazi ukuencourage uyamdinga umuntu onjalo nawe kunomuntu onjalo okudingayo so ke thola umuntu onjalo for yakhe impilo nawe uprovide leyo service komunye umzalwane akube nomuntu omazi ukuthi ngiyamazi lokuthi waye umuntu owayephuza utshwala ekuqaleni uyastruggleisha nabo buyalingeke angisondele kuyena ngizama ukumgqugquzela nceku ngikubona udlula ngalapha ulingekanga imbuya nceku imuqini ngiyamazi lokuthi unenkinga unenkinga yeenga uyacasuka amosha izinto angisondele kuyena ngimgqugquzele nceku uyadila naleya nkinga ugcinele ukuthemtheka kuleya nkinga leyana singasizana kanjani singakhana kanjani ngiyamazi lokuthi unenkinga yezono zokocansi ngidinga ukusondela kuyena ngimnqande nce ngibone engathi ubuhamba nabanye abantu ngale mkhamba kanjani usamile nenkosini ngiyamazi ukuthi unenkinga yokuthi nokuthi siyayidinga sonke izinto ezinjalo sonke sinama-weaknesses ne sinama temptations esidila nawo sonke thola abantu ozophila nabo bazokulekelela kuleyo mpileyo soze usinqobe isono mawuyi-isolator isitrategy sikasathane leso uyathanda ukumqhathula umzalwane njenge ama-wolves mayizingela or amalontuza amabhubesi mayizingela athanda ukuthi enye imvu ihlukane nomhlambi afika bhodle kakhulu ezinye ibaleke ayibone lechugelayo ihlukane nomhlambi ukuze azodila naye isiyodo nosathane uzingela kanjalo uyakuhlukanisa nomhlambi kaNkuluNkulu akubeke wedwa lapha eqhashazeni bese yakuhandlisha usuwedwa singakwazi ukukusiza singakwazi ukukulekelela ngoba usiblokile kuWhatsApp awuze enkonzweni asikutholi indawo uma siqhamuka ngala ushona le ngeke uze usurvive niyezo bathandeka so ke ikhumbule leso strategy leso uma uzuqhugela uzizo ubuthakathaka thola abazalwane hlangana nabazalwane bambelela kubazalwane klinatela kubazalwane siyayidinga sonke lento bangcwele so ke thola umuntu ozomsiza ngaleyo ndlela thola umuntu nawe uzokusiza ngaleyo ndlela otherwise ukuphila kwakho uthi uzama ukukholwa kuyoba into useless engenamsebenzi uzohluleka right ke so ke ngiqedile ngendaba ye-encouragement na manje ngifuna ukubona ukuthi so ke ufuna babumbane bese bayagqugquzelana Then mase kwenzekani uma sebonke begcwele so manje nangumzalwane ugcwele amandla kaNkuluNkulu unentshisakalo ugquguzelekile akenzenike ngalamandla asegcwele kuyena manje uNkulunkulu ufuna sibheke kuphi uthi ke ukuze inhliziyo zabo verse 2 ziduduzwe behlanganisiwe othandeni babe nengcebo yonke yokwazi ukuphelele bazisise imfihlakalo kaNkuluNkulu enguKristu. Uzobona mawufunde lesingisi uthi abaqhuquzeleke besothandweni umese bayazelulela belula izandla zabo engathi bafuna ukubamba okuthize. Uma sonke sesigcola amandla kaNkuluNkulu, uNkuluNkulu ufuna sizelule, senze i-effort, sipushe ukuze kube nento esitholayo. Nansi ke into afuna siyithole. Babe nengcebo yokwazi okuphelele bazisise imfihlakalo kaNkuluNkulu enguKristu. UPaul ufuna bafune uKristu labazalwane. Uma ebhala ngalendlela abhala ngayo, le nkinga yayikhona eKolose kwakunabantu babefundisa ukuthi njengoba nisindisiwe nina siyanizwa nikhuluma ngoJesu yani right, kodwa kuneyimfihlakalo eningazazi. Kunama mysteries izinto ezijulile engingakangeni kuzona. Khona ama visions alesisikhathi atholakalayo. Khona imiyalezo yalesisikhathi ekhona eyadlulayo uChrist, uChrist Foundation. UChrist uyilaqalwa khona, kodwa khona izinto ezijulile. Khona izinto ezicashile ezitholwa abantu abathize nanokufanele nizifune. Khona imfundiso zazinjalo eKolose ezazenza umzalwane afile sengathi uJesu akanele. UKristu akekho enough. Khona ezinye injula, khona ezinye izinto okufanele ngizazi ezidlulayo kuKristu. So ke uPaul emayibhala ngalendlela ufuna bazi ukuthi okuyiyona mfihlakalo yeyimfihlakalo zonke uyena uKristu. Okuyena ophethe lonke ulwazi. Nakho konke ukuqonda nayo yonke injula ikuKristu Jesu. Ngakho abahlale kuKristu bangavumi ukudonswa abantu abathi kunezinto abazaziyo eyifresh eyingatholakali kuJesu. Nezo lento bangcwele. So ke uma ubuka le flow le ufika athi behlanganisiwe othandweni babe nengcebo. Mayethi ingcebo uveza ukuthi lento labanye abafundisi bamanga bathi ayilandelwe iyinto empty engena value. Nansi ingcebo yangempela, nansi ingcebo yangempela, nantu ulwazi lwangempela, nayi imfihlakalo yangempela kaNkuluNkulu iuKristu Jesu. Yazini yona, niqiniseke ngayo, nibambelele kuyona. Athi verse 3, okufihliwe kuye amagugu onke okuhlakanipha nokwazi. Yabona futhi usebenzisa igama elithi amagugu, ama treasures, ukuze nge treasure hunt, treasure abantu babethatha amagolide abo bekusebenza ama coins kakhulu ngalesa sikhathi, ama gold coins nama silver coins. Umuntu mayifuna ukuyifihla ingcebo yakhe ayifake eboxini, ayifake eboxini ayivalele, uma engafuni itholakala hamba yoyimbela somewhere, ayimbele ayigqiba ayifake phakathi ayingcwaba ingcebo yakhe ukuze ingathola umuntu. Ngelinye ilanga mayeseyidinga hambo yoyikhipha. Yamkhumbula uJesu enze iparable yomuntu owathola ingcebo ensimini ethize. Masiwahamba wayithenga yonke leyo nsimu ukuze akhiphe le ngcebo phakathi. Ukhuluma ngaleyo nto leyo. So ke eKolose babefundiswa abazalwane babenze bafile sengathi khona into engishoda ngayo noma senginayo uJesu. Khona ingcebo engenayo, khona ulwazi engenalo engidinga ukulithola somewhere. UPaul uthi no bazalwane, yonke ingcebo yolwazi uNkulunkulu wayithatha, wonke lamagolide and knowledge ne understanding wawafaka phakathi kuKristu, wawavala, wamthatha uKristu wayomvalela. Wena qinga uKristu, funa uJesu, funa ukwazi uKristu, ukuunderstand uKristu. Yonke le ngcebo yolwazi itholakala kuyena uJesu. Uyena ngcebo esidinga ukuyifuna uJesu. Ungavumi kube nezinto eyizwakala kona sengathi fanele uyilandele kakhulu kunoKristu. Yileyo nto azama ukubatshela yona abazalwane baseKolose buku verse 4. Uthi ngikusho lokhu ukuze kungabikho muntu onikhohlisa ngamazwi okuyenga. Ukuyenga ukumshayashaya umuntu ne umenza abone into engekho sengathi khona. Buka la khona into etholakalayo ngala. ziyalunga izinto ngala ziyahlangana izinto ngala ukuze ezoshiya la khona alandele ukwena lento othi khona noma kuyinteke kuyamyenga umuntu uyamshasha uyamkhohlisa khona abantu ababeshasha ibandle kholose befuna lilandele bona kodwa balisa ezinto lezingekho uthi uPaul ningavumi ukuhamba nabo nansi ingcebo yangempela ekuKristu ningavumi abantu banisuse kuKristu leyo nto ayifundisayo. Zikhona izinto enjalo ngesikhathi sethu manje bazalwane. Angazi noma umqondo wakho uyaconnect uyayibuka ukuthi lento ayishoyo uPaul ifana nani esikhathini sethu samanje. Baningi abantu abazama ukususa kuJesu besithembise ezinye izinto. Ngiyakhumbula nje ngezikhathi ethu mina ngisakhula ngisanda kufika evangelini. Kwakunenqaba yemfundiso ngezambulo ezintsha ezikhona. Ematendeni nje mawuhamba khona kwakhona izinto nje kwakuthiwa imiyalezo yesikhathi samanje. Nine men of God, men of the moment, men of the hour, ephethe umyalezo fresh wesikhathi samanje. Implication, khona imyalezo engekho fresh, nine nine. Nine nisabambe nje iBhayibheli, nabamba uJesu, niphethe into enjala, khona into eyifresh eyitholakalayo. Ngakho landela le men of God uze ukuthi iphethe siphi isambulo manje, bese beyatshela ukuthi uNkulunkulu uvelile kumina khona umbono engubonile bangcwele uNkulunkulu wathi bese ubamba leyo message entsha fresh. Kwakhona izinto ndlale ngentshela kwake kwaduma le ndaba yama devil worshippers ngazi abanye benu base besindisiwe ngalezo ikhathi lezo yeke duma ngempela ubona ukuthi wena ofundisa nje iBhayibheli u outdated awukho relevant ngoba nansi into entsha eqhamukile wonke umuntu ayifunayo. Wonke umuntu ufuna ukwazi ukuthi kwenzekani emkhathini, liphuzwa kanjani igazi emkhathini, iginqwa kanjani imoto, ukhonzwa kanjani uSathane, kwenzekani laphana, kwenzekani laphana. Lento kaJesu nesiphambano nobungcwele izwakale njengento egugile, out of date. Ziningi into ezinjalo khona abazoqhamuka kuwena bathi yes, ku-right ukukholwa. Kodwa kunezinto zasemsamu nazo odinga ukuzazi. Ukuze yes ukholwa kuzokusiza ukuthi yes izono zakho ixolele ungene ezulwini, kodwa ukuze izinto zakho ihambe kahle emhlabeni uyadinga ukulungisa izinto zakho emsamu. So ke hamba uyothola ulwazi otholakala kumama ubani, umama uSangoma ubani, nakubaba uMthandazi ubani, nakwinyanga ubani. So ke uyabona le message ukuthi there is something more than uJesu. UJesu akanele. Khona enye into oyidingayo ngaphezulu kweBhayibheli. Khona izambulo oyidingayo. Ekholose khona babefundisa nje ukuthi kufika ingilosi ibona, uzobona masiqhubeka nencwadi sehle. Fika ingilosi ibona kunama revelations amasha, kunama visions abawabonayo. I-message kaPaul ukuthi bazalwane, lonke lololwazi abathi liyatholakala kulezo zindawo alina value. Nansi ingcebo yangempela yabona uVesu ukuze babe nengcebo yonke yokwazi ngokuphelele uVesu 3 okufihle kuye amagugu onke. Leyo nto ayinaveli, leyo nto ayisizi ngalutho, leyo nto iuseless. Ingcebo yangempela itholakala kuKristu bazalwane. Izinto zonke odinga ukuzazi ngempilo yakho, izinto zonke odinga ukuzazi ngoNkulunkulu, yonke into odinga ukuyazi ngezwe lakamoya, yonke into odinga ukuyazi ngeyingilosi, ngoSathane, ngezulu, ngesihogo, yonke into odinga ukuyazi ngempumelelo empilweni, ngendlela okufanele uphile ngayo, nayo yonke into ephathelene nawe, ngabe umzimba, ngabe umphefumulo, itholakala kuKristu. Wonke lawo magugu afihlwe phakathi kuyena uJesu. Yazi yena, langazelela yena, sondela kuyena, bambelela kuyena. Yonke into uNkulunkulu afuna ube nayo uyivalele phakathi kuJesu, wonke amaguga phakathi lapha kuKristu. Nezo bangcwele. Ngakho ningavumi ukuyengwa, bazwana basekholose, bazwana basekukhanyeni. Ningavumi ukuyengwa, verse 4. Ngisho zonke lezi zinto ukuze kungabikho umuntu onikhohlisa ngamazwi okuyenga enishayashaya enikhomba kumprofethi ubani laphayana. Niyezwa bathandekayo. iyangikhuba lento ye prophet abantu bazibona ngathi siyathanda ukukritisaza nokugxeka kanti mkhulu umonakalo wenzayo ebandleni mkhulu umonakalo wenzayo kumzalwane ngoba i creator le mindset yokuthi iBhayibheli alikho enough uNkulunkulu akasitshelile yonke into esidingayo la ezweni lakhe khona izinto ezishodayo la eyidinga ukuthi ngothola umprophet oqhamuke eNigeria oza nemessage fresh engiyidingayo uNkulunkulu angazange anginike yona ezweni lakhe bese ngiyamlandela ngimfuna ukuthi ungakuphi 12 million itende ngakuphi ngihambe ngiyositela ngomfuna uma ngifika athi kunezinto okufanele ngiyitshale before ngithole into zami angifundise ngamandla wakwasho umfundisi angifundise ngamafutha angifake ezintweni ekugcineni yonke leyo nto yenza into eyodwa ikususa kuKristu ikususa kuyona ngcebo yangempela edinga umphefumulo wakho uyoyilandela lezinto ulandela lezinto ulandela lezinto ulandela lezinto ngelinye ilanga uyoyilandela ungene phakathi emlilweni ulandela lezinto lezi ningavumi kuyengwa hlalani kuKristu awukho umyalezo omusha uNkulunkulu awambulayo nanoma ikuphi awukho awambule eNigeria awukho awambule eAmerica ningathatha ukuthi qhamuka iInternational Speaker eza nesambulo esisha asikho ayikho into edinga kubathandazi ayikho into oshoda ngayo eyaziwa inyanga nesangoma awushoti ngalutho uma ukuKristu uphelele kuye yonke incebo ivalelwe phakathi kuye lonke ulwazi olidingayo lukuye hlala kuye funa yena landela yena langazelela yena awusoze walahleka naphakade ilo myalezo ma sifunde le ncwadi zolokhu ubone ukuthi uPaul wenza leyo nto eColosse ubatshela futhi ama angels amaningi ahlukene ukuthi hlelani kuJesu wanele izithiwe kaTheology thiwe ifundisa ngesufficiency of Christ ukwanela kukaJesu yonke into edinga umzalwane uNkulunkulu ifaye kuKristu ngakho asibambelele kuye bangcwele singavumi ukususwa kuyo asithandazeni siyakubonga uNkulunkulu wethu ngezwi lakho nangokuhlakanipha nokuchule balo uyazazi uNkosi njengomalusi zonke ingozi izimvu zakho ezibhekana nazo uyawazi wonke ama traps uSathana sicuphela wona yonke indawo uyakwazi ukukhohlisa nokuyenga okukhona ezweni okuzama ukusiheha ukuthi sisuke kokuyena esiba nokubuyisana ngaye noNkulunkulu kokuyena esinensindiso kuye kokuyena esinokuphila okuphakade uma sikuyena sisize uNkulunkulu wethu ukuthi singayengeki singafani nabantwana ekukholweni sishukunyiswa yiwona wonke amaza amanzi yemfundiso zabantu eshona ngapha kodwa sibambelele kuKristu sakhiwe kuKristu sigxile kuyena sifake impande sakhe impilo zethu phezu kwefoundation enguye uKristu singavuma ukusuka nanini sakhe phezu kwaleli dwala eliuJesu noma ifike iphepho singesatshiswa sigijimele kwezinye indawo okuthiwa kutholakala usizo nolwazi esilidingayo kuzona kodwa sime kuleli dwala iphepho zishaye zize idlule ezimpilweni zethu ngiyakhuleka moyo ongcwele ukuthi usinikeze lokhu kuqiniseka usinikeze le assurance nalokhu kwazi okunganyakaziseki ukuthi uKristu iyona yonke into esidingayo uma sibambelele kuye njengalokhu ambuliwe ezwini lakho siyobe sinakho konke esikudingayo Nkosi ngiyabanxusela ke abazalwane ukuthi ezilingweni zonke abazobhekana nazo ezimfundisweni zonke eziqhamukayo ezweni namhlanje bangavumi ukuyengwa bangavumi ukususwa kuKristu Jesu kodwa babambelele kuyena ukuze basindiswe ezimpilweni zabo ipheleliswe insindiso yabo bengeniswe ezulwini nasenkazimulweni yonke wena osibekele yona Nkosi siyakubonga kakhulu ke ngezwi lakho siyakubonga ngenkonzo yonke yanamhlanje osinikeze yona ngiyakubonga ngabazalwane bonke sihlangana ndawonye ukuze sizoqhuquzelana sakheke sisizane omunye nomunye Ngiyathandaza Nkosi ukuthi ikhule leyo nto ekukhanyeni, sibe ibandla eliphilayo elinjengomzimba, hayi ibandla elifile elingenakuxhumana, amalunga e-isolated, kodwa sonke sibe ndawonye, sihlanganiswe ngothando empilweni yomunye nomunye, sakhane sisizane ukuze uKristu ezobunjwa empilweni zethu sonke. Silekeleleke uNkulunkulu wethu kanjalo. Sikunikeza lonke udumo nayo yonke inkazimulo egameni likaJesu iNkosi. Amen.